Ultimate Vibes Music.
Yeah, yeah, yeah. Ai.
Zambi Music.
Ena nani kani. Kunuma nani kani. Izamoga. Yalo. Your boy Jack Chris. WBC.
Shizi puriti nani kane, nateke simbo ya bana nikane. Efo chenda fe nani kane, machapita pashara nani kane. Chamfumia nani kanechi, nashara nani kanyapaka. Chamfumia nani kanechi, nashara nani kanyapaka.
Stranger fenechi ye 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 ta seka type ya chipe bebe. Yo message kunu mapaso bebe. Nga wapi tola mfumia jo wapa. Urefwa ikapa menu ya sapa. Kwa step fi unshini hapa. Mkwiri kisha fe paka perata. One step uwa tensha pata tu. Chitambe na beauty ya watatu. Oke vechana kashichi ndesenda. Fionse fena ngumudi ya kashishi.
Sipuriti na nikane. Nateke simbo ya bana nikane. Efo chenda fe nani kane, machapita pashara nani kane. Chamfumia nani kane chi, nashara nani kanyapaka. Chamfumia nani kane chi, nashara nani kanyapaka.
Nilikulu nigga, ifuena kwa vene ikulu.
Kola njina nani kane, nani kane.
The rap grow up. Nani kana yove ala wulwele. Shonse nkwete ala shintule. Alechipala kasa ninkole mwijele. Wafungulu kamishi la shandali. Jinso nizi onse ni kambone. Na bodele mena la mulando. Pantu pitosha kwe nkondo. Mulandu wali pyenge chibili cha mutondo. Palazo kula wati ndi mupondo. Leka fendo vekwati ndi mulondo. Nisapo wadula netisendo.
Shizi puriti nani kane, nateke simbo ya bana nikane. Efo chenda fe nani kane, machapita pashara nani kane. Chamfumia nani kane chi, nashara nani kanyapaka. Chamfumia nani kane chi, nashara nani kanyapaka.
Shakire zinga dande, alamunina teti mbepe. Sokolo lechi shinka ndande, wabana sikilo kuchila mbape. Ah, she's too bad, she dressed to kill muri combat. Akapita bagai wana look at, nyash mpaka wingire mukat. Ah, usha ni mwana nani bani, ngampita alanji mya nani kane. Kukosa ilo kuba fia fulozen, ah, nikiri muri lango bane.
Shizi puriti nani kane, nateke simbo ya bana nikane. Efo chenda fe nani kane, machapita pashara nani kane. Chamfumia nani kane chi, nashara nani kanyapaka. Chamfumia nani kane chi, nashara nani kanyapaka.
Yeah, yeah, yeah. WBC, Tatua, Tatua. Huh. Jack Crazy, your boy Amoga. Yalo, by KK. Team Asi, Niko Team Matias. Kancho, Kamaman. Superman Asi, Shive Sanox. Man Kajo, Bad Dry. Huh. Big Man Pop Caesar. One. What a boys in the building. Kizmo Omnis Pop. Hey, one fresh nation. Now see ya.
He doesn't get much better than this. Than this. Hey, yo, T-Rocks. Hook them up with them tricks and bits. Fire upon Babylon. Shot.
zambianmusicblog.co.